tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajar tororo to bogi jade ga fandu hala Mamadou Sama Sewu jam nyali sakrabe hedibe. Terrorist en hewbe ngoni masibe nabe kenyana to nyor mangu to wonande larmi Mali e wi ben ardibe larmi be do terrorist be hippoge do nokuji nafuji ngalurende. Ko badi nyaa sappo en jeegom torraji do rewbe ngoni limtaade le Mali hitane 2023 golirde passenda humpiti do no bata ko bomako do wattu kawrtal do kabaru torraji VBG. Woltama wiide liddi jalti sanne dido wattuji de le numuji wuddu leedindi alhaali sambingo kebal julaabe hewbe di ngun seme koori amen hande kikide talataare jeddi janvier 2025 bisimla sakraabe. Anken larme Mali mben haddi terrorist en wadde bonandale ñor mongo e le communiqué état major général holti wiide ben masimbini hewbe be de terrorist en be be ardibe be be di wiide dun yu sabi jambi yimbe le yogabe ngalurnde terrorist en be natile nuku o be mben hippoke do nukuji yogaji nafuji ngalurnde asatu kante wonku hebben kada faysango Oumar Wagalu
le ngalure ñor mongo hirnaangi leedi meden di yimbe be puddi yaade ton e haaje jumuudi en taggal ko daade malfe mata ton hanken wakkat noga didi yamde ko yaata yimbe le chapande nayon jogibe kaborde teddude kanyen gari do muto ngaji so nandi ngalure de sedi wonbe tombe kolliti wiide suuddo gouverneur o gollata kanye fayoto gendarmerie le dende do dete kulba don be nanni be do sedi be kolliti wiide suuddo gouverneur andu be ciumi dun ko ko ngondi ton didu adi ya do jabe malfe jaltiri le communiqué mo armée o wadi kolliti wiide wari habdi mudo be no dir terroriste be chapanta ton be banti ton malfe le do malfe AK-47 ana li hen kanya kaborde be noddirta PKM fayoto e lance roquette e konande mudun arme o holli tiwi neddo mudun goto heddi hen
jamare ngalure ben nyoromongo yetti sanne Imad Radji larmi Mali helengol do hippugol be kuli non ka non hakla ma jodi ke tiagal Imad Radji larmi Mali den no be kandidun kiyawda men to nyoromongo tun Abdul Karim Sohke na fastango Alcisse.
Non, à ne jatigere, ma fukati la naka so konode. Chemanga no monu,
minkan kuli fa ekiti, hanke. Elu hakle amma, jabere le galle anto jati, felle tenu. Bero yimpel, ana lanjini no fagasi. Ga armi lidi amendi wadi imadaraji, mowdi, latil sababu jabi tadebe. Hakle aminka ana walti sanmi, handeka. Arme o songwanga o goli, embari befu, minjihi tewu, yimpel mbarabe, wakbe kami endu nangamu. Fai goto emabe, heba isupitari, mede kuli no ka faja piti. Gida ali malfede hulmini no men san tuudi amen di fa ana jimbo hamo fu ana wondi rewoyde haajeji mo
nyaaru ja jigi yabani ha kli sigilen do ambi tanga ciubela
sakal watuta klaaj wadu kabre banga be am Facebook ay dun X hotawli diddi yalti san dido watuji di lenno kuuji kewdi leedi di to bankas e yuaru men njujja jago latke sababu himbele hewbe gam yirun ben kebe mun e yirwa ndenon to bankas ko hultam wiide dande gidron do jati RN15 woni ko rewbe njayata kambe nyamobe na belti san e kabar muddo adama dile tugo kanyodo amen na to bankas e kanye mo kanko mo ngondo yuaru wonko heben kedo fostango mum natu sendebu e sitasitibe
mi den denne mayo suru bay le cercle bankas awawo kaka kontawo ana wondi e awde o mo jogi kobaje tegal awgangal o totti liddi di rawbe
mi awaton liddi di tegal mi me cottra dum rawbe ben rawnen kilo lingu temet jeegon yaade temet e jeddi e chafande joyi nga hitan hikka liddi uradin ana ciotte temet didi liddi ceccidi bu temdere
kilo keme
soko gonga rawbe sottobe liddi ana belto hen non dum worri di hawa tenempo o debbo ana sota liddi yuwaru o holiti wiide ciogumaje ana jafi
ammi jaga wusu
mede ciotta liddi uradi kay liddi cecci fatal liddi unadi le dum jabbiden une titna sanne gagnol man handen une yafi to menega yuwaru liddi ana heewi sanne awa tobe ben ana ciotter ammi yoga maji temdere buddi debbe sappo menema ciotta num temdere e cefandi jitti
bi segi nyinana
le lumo le janyeli kewdi sifa liddi ana kewi yo ko welata sanne sodobe hewbe
bangasi koni jega
to menega bankas liddi ana hew sanne fe boye sande mi sori kilo lingu temet tat menge ko liddi debetan ana hedam mafedan mi wadi ko yata balde didi mi watta mafedan kilo lingu menge mide yidi liddi sanne to menega yuwaru cogu liddi ana yafe fa wala sedan mena soda kilo mudum temdre bu debbe temdre debbe sappo hemu fu temet didi
nani temet fla kuma ba
dun woni ko adama deletogo goliddi do menna bankas hebani studio tamani
ko badi ngay sappo jeegom torraji ngoni mbien limtaade fewde roobe le hitaande 2023 le mali do dido jatiji holti do no woni le kawrtal ngal landini passenda ben gollirde humaninde haybugol hakkeji tomotere runde afrique den no fanda modu wonde haddo dande hakkilo torraji ngal tiido fewde do roobe dum wadi yeso halnan nrdb gollirde roobe ben galli kay sukabe kay dun heja ben fina tawaji nokuji de yalla bedor fam ke don ko asra jara hebani do fesan wadi cc Omar Bagolo
leydi amen di iwile hitan 2015 rewbe le ujinere temede nayom chapan jeegom idom janaabe yottike rewbe le ujinaji sappo en jeyom temede jeenay chapan jeenay itati le hitan 2023 nom holitiri wida Amadou Konate o lamido ONG Passinda o jokkine hala wida fanangal do jidal yew tewtude andude hodo woni hakkilaji pelle ngarbe hawrude hembe bangal majjum yalla odo adadu kan heba nabire chagal le leydi ni
e si vous regardez
2015 yottare ñaloma hande no torraji ngattede fewde roobe ana jahatan be do o sunu ngari beta ko be gonde hande modon ati hidi kan yaltinede le roobe kany suka roobe den le lidi mari
so
dundu bettike mbadiji yogaji kan di nangede le lidi amendi kany dum holitama yalla dido yanogoji ngattede fewde rewbe an heba yarda chagal urto lamido gollirgal kumani do hirware rewbe suka be fayeto galle doni madam trawole jilika kulibali
ayi
bangal bonanda ji ngattede fiwde e roobe roobe lebe jati kan dartude pamo kon hakkeji mudun en en darta pamtare wayde potal hakkuli roobe e worbe dudale sabide don bonanda ji fu ibrata micintinde tan wiide ONG Passinda le faba muya cooperation allemande kan e golidal hakkune mudum e onifam ana wada imadaraji bamako kay fayto sigasu
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre mere dusse semaine yotre hinde ne yowi dum ben yambingol nyande go noga go fevre nyaloma hertana de nyaloma hertana go dem de muinaade wonande UNESCO dum do hum sam hore war ben gilla hitan 1999 fana mudu woni yirunde kala ko woni kabar dum de kay dum fina tawa ka ele mali hultan wi de gila du bi bam tere ne fa warti hande tita tira ji tay ka masani di do imadraji di yalen be do famu ke do ko adam amadou haydara hebani du fay sango alcc
kadum gon kibaru
jam nyalli sagra
singata ga bolde sergen
wa
gida paska hense
danya be bunda ne
jangin gol le dembe kaltede le lede amendi golle mudum fuddi ila premier cycle fondamental jandeji goddi tawti dum fa simbintina dum dun latike sababu andude wiide sukabe jangintebe ana yaabi famude sanne kulle ko be jangintee ko so be kaltanama dum le hala ko be nanta alu aga agozum dunke andan do jandeji bilide hala
les résultats sont très
jababuji dika analabi tundi fu wala hem yimbele fu jabbirbe dido jandeji so dum latike mathematics na du jandeji goddi le demde godde atawa ande mudum ana uri ko honoro mabbe ko
que les autres
fuddirde janginde ele demde kaltede le lede amendi lede malindi iwe dum fuddi janginde halaji goddi goldo latol ka latike sababu e juude sukabe jangobe gombe ni chuudi classiji hakkune di subade jangude hala ko be njidi kalte kale lede amendi mahamadu keita jomsudu le kol goto ka holiti wiide watugol halaji kalte di lede amendi ele jande chuudi de college di ana wawi latade sababu landinde sukabe fa gasa
la langue materne
dengal yaya darne mudum ana mun sande ni ngurdam ingel adam mide yidi lamu leji ndi wada ko wawi du fu yalla ana faabo sukabe faabe keba faamude ko be janginte le demde godde hono français kan e nandore mudum e be jogi tiddalaji kewdi bangal mu dido halaji ka sukabe jangobe lycée sigaso faaye to kitaka gundi ni dum jangirobe to e bamanan hore ka holiti wede ana faama sanne ko be janginte ko ga yimbel wobbe gombe tumbe hala mudum wana bamanan hore faamu mudum kanyu en ka na tiidi sanne demde kalte de lilidi amendi janginte di kamin kam faama ta hin fi hun min nan ta fe bamanan hore min koroborojo dengal datol ngol yimbe wawi haldude e mudum e juude kanko lasana jomasi pedagogue
yiri winde demde kalte de leedi amen di ana wawi nabude yeso kolleji fina tawa le leedi ni
si vous parlez
fa halde neddo e dengal gal nanata ne o hebata fam neddo ka ko andirte le leedi amen di ni woni hala mudum miden bawi peelude demde yaya de me kalta le leedi amen di ele ko janginte le chuudi classiji andinde tan wiide jande ele demde amen le lycée ngaji di wana nukule de fu watte le leedi ni nukule kewde de saha leedi amen di kanyu enka rafi monsieur m janginobe dedo demde ana mate tu
sakka be dukkat ne ko wadjun hande mbito ndaw sat fuf medina hultide himeji modon bangal numero amen 76 98 56 56 yotamani noto dun no ben watan hakkilo himeji di hultido no bangal ko fun 37 321 mermer don ka famdi fuf buudi no ko tawle telephone joom o sere yotrame dun magazine yotrame de magazine hande na yudu kabaru rewbe dun memadum hala fabondiral rewbe so ben kurtungoji so ben lamburu ben mayde ko nande mudun be ko buri hewde rewbe den tan fabondirde hen de yun den wakat juna hultan wide ido fabaji di den won wurdi den noti alaji jogaji tawi kam e mudun yalambe dor fam kanko estra jara won ko hebane du faba hajaba men jogabe keten fosango min e Ousmane Niali Bouli on kirejo den roobe na landi non sanne bangal bedrade sembeli yirere jamare no holtri sirki kuyate duke finata wa
elle se traduisait
une fawino de roobe wiide fu jabbina na chalibe no kongol biete nongol tafe fanga woni sembetaade mare wattu fu de himbe kajano wadde imadara mawdo do dartugol nafa himbe fu rewbe burno yawde hebe wadde imadara mum se debbo goto wadde imadara fu rewbe fu tawete ciagal mudon
bien intéressé
ba hande pabondel na jogiti apne roobe saluji alamume mamatu gawtun watum rewbe ngadi madraji sere e rewbe tampibe sabi bondaji njamma iwole kasen dun watu yaltugul karahan rewbe sabi afndena kedanna maygalalla mayga horojo kafu gaw
la kafu
kafu wadi golleji bangal holito ngoji le nokkuji e gube njodi le mon kanye le dandeji bangal todaji ngatte fewde rewbe hukugol himbe e gube kaake kanye hukugol kadule himbe hebeti dalaji sabe yola ngoji do gollidal conseil regional jenasi gaaw tiagal dun men jangini ko yaata himbe temedido e chapande joyon
ecologique
federobe entrepreneur en mali li odo alhalwon e wi horojo fedende kajatu samaki walde makko nibi projet ngaji fabade goube rewbe madu rewbe jugibe tialaji kertade
au cours de nos
arande rewbe an nangindirno sanne debbo demo edibe ballan dum be dentanno le walde be dentanno le bale fabondirde gollide kewde kuminide fabondiral wana non fu poti ka le dandeji di ana mballondira non dokkindira hakkilaji fasilati kabar itugol jawdi be ngada dun do segudo no faboji di ngadirte ana heewi wadugol cege dun wadan fa kaaja nyamande fu hokke
tawene fabondiral hakunde rewbe beedi yirgude ido wattuji di be duke fina tawa certificate fabondiral sabi Allah moti feele zaman meden juni
resom su
arande hakkilo lobbo ana wonno bangal fabondirgol se goto jogiti Allahji heddibbe fu abuto don ka handen mo jiwi no dun worno walla mi walle wala mo gadanda fu kana jomondo wadne hono mun don hakkilo pabondiral ana way hono wala kasen tawene sini eden pabondira mun fu ana wada ko wawi e nafondira ka joni ana way hono wana non dum worri
juruta ko no
tawone pabondiral hakkunde rewbe jogi nafkaaji kewdi soni dum nawtorama no haniri no holtiri kumbaba dunke kabaru rewbe ngal do pabondiral ni waw simbinde kawral e goldal galleji leedi mendi
on se complete
e pabondira walla dirugol watta fa jirwinan leede men sini debbo yeyeso naara fu yaata yeso kanko wallata birgol e towingol kum pabondiral no wana kirondiral hakkilaji kan kedno himbe ballondirta sabi sini rewbe galda hakkilaji leede men de jaran ciagal
yalla yirwinde pabondiral hakkunde rewbe kanko sosolog kasum dambeli segu mimi hala pabondiral kayrun habo rafi potal hakkunde worbe e rewbe
organiser les ateliers
de batuji e jandeji wadde yalla holare an wada hakkunde mabbe pabede wallondirde dun watta pabondiral wadde bale de rewbe mballondirta dukkondirta hakkilaji wadde yalla rewbe ana gollida do projet ngaji goti mballondira bangal golleji e entreprise ngaji ngal imma daraji habanade hakkeji mubben habade e rafi potan
inégalité de genre
yalla yude bangal politikaku madum kebal finatawa e kany imma daraji ndi fuf be do ci fufbe wolti wiide ana hani rewbe be be tamondirde juude e hun cande hore nafakaaji mabbe